touch it. Nataka ni mwonyeshe mbigo yangu misi hook. Nataka ni mwonyeshe stigo zangu misi root. Nataka ni mwonyeshe wallet yangu misi on. Kani forms unadai, sabota ziwai. Nataka ni mwonyeshe mbigo yangu misi hook. Nataka ni mwonyeshe stigo zangu misi root. Nataka ni mwonyeshe wallet yangu misi on. Kani forms unadai, sabota ziwai. Hibit ni tender, sonda watenda. Sisi sema mindo guba nisha chukua gatenda. Marapa wanabafa hizi beats ni narenda. Express ndo ni watume kama senda. Underground, jisini earthbenders. All blacks ipendi white kama dead. Extender agenda, ni kubag macheda, no fender. Chili vibing na mori wa nzenza. Nataka ni mwonyeshe zigo yangu misi hook. Nataka ni mwonyeshe stigo zangu misi root. Nataka ni mwonyeshe wallet yangu misi on. Kani forms unadai, sabota ziwai. Nataka ni mwonyeshe mzigo yangu misi hook. Nataka ni mwonyeshe stigo zangu misi root. Nataka ni mwonyeshe wallet yangu misi on. Kani forms unadai, sabota ziwai.
Ndani ya cockpit airplane mode. Gear eco distant, don't wanna take slow. Porn eat prescription overdose. Flawless from the back, let it flow. Bicha nataka nipeleke kwa diani. On the seashores, nizamishe kwa bahari. Kitu fishi, mbono na nishuko. Nataka maziwa na mini kwa majani. Take a sip, itabaki umeniti. Kame nikunyo, she only does gin. Naka watch, silver wapo kwa wrist. Siko isa, anatoka.